Peshaya bathonya obekwa bebona bafana bakamgumele bephumelela. Ube sephetha ngokuthena qabhamanga bangani bami. Emculweni asifakanga inkemane sazalelwa khona sakhulisa ngawo ingakho nibona sinenhlonipho nabantu sibahlonipha. Yonjo ziyamzungu eza ijawula inibhele ndunkulu. Sanja suke ebelele lentombi yakho nsizinkulu indaba isegona eliyebelele. Ukulisa sekwelaka zimlumanga zambiza ngosibali zithi apha amasuthu umuntu wasemzini. Bafana ndlela ngegama lami nokwenqonywe yinipho. Itshe zelikhulu isikhaxa libonakala ngemkhono efika emaqakaleni bathi likhulu itshe zinokubiza kwalo. Jeze likhulu abalipenda bentela amabala ngenhloso yokulungelisa. Najikela adla abafo nabafokazano ngawo amabala kuhle kwengwehla ngamabala. Sikhetshe singano-130 imithi umkhangiso zinto ezinhle khona bezoyibona beyihalele beyithengeke. Umgogoma ey'nsizweni uzinzile ey'ndombini insizwa ziyongenzelani. Iyadetshisa ngenxa yokuhluleka uhlonze ikhono. Umgawulo ebhale enhle kwelabesuthi ngenhloso yokuhlobisa amagceka asemaselekini. Maqede kwasuka iy'nkulumo nenzondo bethi ayokumila leyo bhale emaselekini ngoba badlimbuya ngothi bayalazi udaba emandaba bayokuhlebela ehlala nkosi kwanangoma. Umshayi wenyamazane enkulu ikhonkothe zonke izindaba eseyithuka ethi nxenxenxekhuseki. Ikhotha amanxeba kathi banjwe yiyo yini maqede wathwala amazondo. Isehlulampisa abagugude enxa zonke baqede bashiya singenamnotu. Insimu enkulu ebukeka ivundile kathi ngumqathi uqobo layo. Zingene ey'shesha lezo nkagwanqamuka amajokazi akhihliza amakwebzalala phandle. Usibhakana bhaka uthando lwey'bhongolo isinqe sibathuthunge saphungisa umfo wabo. Usibhakela sediya sinenkinga mngana masakhahlela uzozakala usukhalisa usendlu yangikahlela into encane kanjena. Umashiya kukhalwa njengoheshane. Imvula enkulu udomoya efika emaqede kwagcwala imfula yadlindwane. Umfula ongatsho isivungivungu somoya omkhulu abakubiza u-Irina. Isixokoxoko samaqoqo exokozela ethophozini exoka ngegama lakhe. Isiphihliphihli sesiphahlaphahla sokuphahlazeka kwendize nokwephela emhlane kwaphela ngosazwayo finishi. Inkantolo enkulu ethetha amacala ubusuku nemini ujabanjaba usatholoza khona edoksini. Ufisha omkhulu abathethi bewukhiphe emanzini ngenhloso yokubulala bezama behluleka. Inhlala beyihubha njengonokwajwa wona ongakhuzelwa ubutisha isawuni isibuye esontweni kuthiwa vimba naso zibe ngampela. Ubuyaluyalu bezivina umbila ziyayaluza zishintsha umgede esikhotsheni. Zithusa uyena njalo umfokane ogqogula ukhephekhepha umazadumaduma esinikade ajwaba ukosa ngengoma emnandi. Khamla kwayizinqa wabakaze ngathi umuntu ebhaqe ngayo i-private party. Wawuyaphi umasikade ungeyona insizwa yonini lena. Ihlathe esimagatshale ngelaphansi ngenxa yokungabi namona. Usho ngendlozi ehlatshela elingagoli intetho athi idlozi likamkhulu idlozi likamdala idlozi likababuza ungibheke ngisemnyameni lapha engikhona. Usho mina ubhile obambisa ngalani empuphi yamazi umshayi wentombi yasekhula village. Hamba nabafana bebhova likadikadika usikhevane nojezi elikhulu esasendukulu lezo nsizwa. Ayeje!
Ayeje!
Ayeje!